Nipo kwenye ofisi ya Mheshimiwa Samuel Teum ambaye ni mwakilishi wa wodi ya Ildamat katika eneo la Kajado ya Kati. Kinachoendelea hapa ni wazazi wakiingia na wanao, wengine wakitoka, wote wakiwa na azma moja ya kupata basari. Kulingana na ripoti kutoka kwa afisi ya mwakilishi wodi ya Ildamat, ni milioni moja elfu mia moja na hamsini ndizo fedha zilizoelekezwa kwa basari mwaka wa 2018 na 2019. Je, unafahamu jinsi ugavi wa basari unavyoendeshwa? Naungana naye Bi Beatrice ambaye ni mzazi, amekuwa akimtafutia mwanawe basari kwa muda ila hajawahi fanikiwa.
Yaani uko na mwanafunzi shuleni?
Niko na mwanafunzi.
Ushaimwandikisha basari?
Eh, nimesaienda.
Ulipata ama haukupata?
Sikupata.
Unadhani shida ni gani?
Sikuelewa. Wakati nilifika huko, kwanza karatasi yangu ilishikwa, kwanza ni mkubwa mwenyewe. Akasema huyu mama kuna shida, lete karatasi yake aitujaze. Nikajaza. Na saa hii nikiongea, nikienda naambiwa kuja kesho. Nikikuja kesho nasikia mkubwa yuko. Naambiwa kuja wiki nyingine. Nikienda wiki nyingine nasikia sekretari ni mkonjo. Mpaka nikachoka.
Sasa wakati huu anamaliza shule, ushaienda kujiandikisha tena?
Siwahi, kwa sababu nimechoka.
Huu mfumo mpya unaitambua hii ya kusambaza pesa kwa shule?
Sijatambua kwa sababu sishiriki.
James Wario, lisilo jina lake halisi, ni mwanafunzi kutoka shule ya sekondari ya Larry Boys na yeye amefaidika na basari.
Je, nikikuuliza mshawahi jiandikisha basari?
Ndio.
Na mkijiandikisha mlipata?
Ndio, lakini ilikuwa ngumu sana.
Kivipi?
Kwa sababu kitu ya kwanza wanaangalia umaskini, kama kuna pesa, hizo vitu. Ilinichukua muda mwingi sana kupata. Ilifika hata wakati nilifukuzwa shule. Ndio sasa tukangoja hiyo basari, tukaendea kwa ofisi yao, wakatupa na nikarudi shuleni, wakanikubali.
Kama mwanafunzi, unaitambua hii mbinu mpya ya utumaji wa basari shuleni?
Ndio, iko poa kwa sababu hatuandikii cheki moja kwa moja hadi shuleni.
Samuel Teum, mwakilishi wa wadi ya Ildamat, anatufafanulie zaidi swala hili la ugavi wa basari.
Money that was allocated, the only people who benefited about 164 for secondary schools, and that's give you a total of about 804,000, and 34 for colleges and universities, that give you a total of about 340,000. These are the beneficiaries, about 188 students, both the secondary and colleges.
And for the beneficiaries, what is the criteria that your office uses?
We have to stick within the law. We have a committee that is tasked to look into the issue of bursaries that consists of our chief, youth representative, and the church's representative. And so what normally happens is we receive applications from members of public. They come to the office and fill a particular form, indicate the names, whether the student is an orphan, the school, the account number of the school, and the admission number. So what happens is after the student fill or the parent fill the forms, we'll have an opportunity to look at the forms, and the forms will give us a guideline who deserves to be given a bursary.
We seem to have a lot of complainers than appreciators. They're saying that they don't get bursaries. What do you think is actually the problem?
What is actually the problem is, one, the number of people apply for bursaries. Okay. Because I tell you, if this year we had given about 164, as I said earlier, but we had about over 400 applicants. So it's clear 300 and above we missed on the bursary. So it depends with the amount that we have. Of course, many people complain that they are not considered. But I want to remind you that bursary is meant for the less privileged. Those people that don't have ability, you know, the orphans. So it's not like you apply for bursary, it's 100% that you succeed. It depends with your case.
Ni dhahiri kwamba changamoto kuu inayokumba ugavi wa basari ni uhaba wa fedha. Iwapo serikali kuu itaongeza fedha za basari kwa 5%, wanafunzi wengi wanaohitaji basari watafanikiwa. Nikiripotia Bus Radio, wadi ya Ildamat, ni Anisa Abdallah.
Bus Radio FM.